ngifana nawe onothando olungango lwabo
ngoba phela suhambile umhlaba wonke abekho olingana nawe
ngifana nawe
ngifana nawe
ngifana nawe
ngifana nawe
Ofana nae.